How many times do I have to tell I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed. How many times do I have to tell I'm blessed? I'm blessed. I'm blessed. Share time. I'm in the shindwa. Wanna dam. Utani weza wapi. Share time. I'm in the shindwa. Wanna dam. Weza wapi majangiri wa furaha wako vitani wanakesha kuniwinda siwezekani
misi mtu majivuno misi mtu wa maneno
nalindwa na Mungu wangu tu
misi mtu majivuno misi mtu wa maneno
nalindwa na Mungu wangu.
Slicer.